Young Easy Beats.
Ana shepu ya mdoli, macho kama gololi, ananipandisha moli, akinikosea naomba I'm sorry.
Kalolina
analisaka taboli, yes pongela shori, tena bado kigori nateketeza kodi, nimedata na boli.
Kalolina
amefungasha nyuma bonge kichugu, nimesha data na chutaka na du, nimesha jipata ma, me and you, me and you, me and you. Amefungasha nyuma bonge kichugu, nimesha data na chutaka na du, tumesha jipata ma, me and you, me and you, me and you. Unanifanya nijisikie niko juu kwenye hii dunia we, na ndo maana natafuta fedha ili kukuhudumia we. Unanifanya nijisikie niko juu kwenye hii dunia we, na ndo maana natafuta fedha ili kukuhudumia we. Carolina najua unaipenda, unaitaka pia, ndo maana kila mara unaiangalia, na jinsi ulivyo mzuri wanakuvizia, si wapi nafasi na kung'ang'ania.
Najua unaipenda, unaitaka pia, ndo maana kila mara unaiangalia, na jinsi ulivyo mzuri wanakuvizia, si wapi nafasi na kung'ang'ania.
Sijui itakuwaje nikikukosa, mapema kwenu napeleka posa. Najua unawindwa na masponsa, umenipa team niongoze, mimi ndo kocha. Unanifanya nijisikie niko juu kwenye hii dunia we, na ndo maana natafuta fedha ili kukuhudumia we. Unanifanya nijisikie niko juu.